Sia Mr. Ndoku Ndoku Talibi Trap Hip Hop. Aha. In India wale was there. Back in the days there. Mulikuwa mnasema tuko down. Ja, mulisema tuko down, tukawacha yetu gown. Mtakuwa down, cause now tumeback. Ni wengi walisema tutabaki kuwa danda. Wengine wakasema tuafanya juu ya madada. Mr. Ndoku, Charlie B, tumejua yenu rada. Marapa fake, mule dime neza rap. Marapa fake, mule dime neza trap. Marapa fake, mule dime neza dap. Eti bado mko down, 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 down. Bado mko down, siu flow na mistari, siu dap na mistari, siu cram na mistari. Eti bado mko down, kama lebo ya ogoba. Eti si, tuko up, kama tebo ya adoba. Domana kila day we gonna trap like this, yeah.
Mr. Ndoku, Charlie B, yeah. Changa moto mok, kweli tunapitia. Wasani fake, fake, watu sikia. Eti usani, yapaswa kuvumilia. Sio kila siku unalialia, yo. Mother my season, adai kunisikia. Tulikuwa down, sasa tuko kwenye njia. Mengi tutafanya Ndoku, watatusikia. Wengi nimepanga nao kweka iyo nia, yo. Wacha ni wa show, never let you go. Kwenye e-beats bro, bado tunawika. Mengi tutafanya, bado tasikika. Industry ya mziki, hope tutafika. Mr. Ndoku, Charlie B, bado nasifika. Wanadai tuko down, hope tainuka. Taji tutavishwa bro, hakuna kustuka. Yo, Mr. Ndoku, Charlie B, even ndio si urap. Mdomo mtakat, mkidai tutashat. Tuki come up, bado tuna hat. Beside that tunasema matokative zote bado tunawatema. Na mahaters wote bado tunasema. We are prince of prince, wanadai kwetu means. Tutawapa rap, watadai sisi cheese. Ya, hii ni ile idea ya haters wote. Mulidai game yetu iko down. Speed this up tunawapea. Ya, lazima tumpi. Mr. Ndoku, Charlie B, Trap Hip Hop Kalimse, yeah, yeah.